Yeah. Bazenga daddy. Yeah. Hizi mitaa wauniita hadi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Bazenga dadi yoni tetoli ya kibuda. Sobani ya pewe red card kwa grao na wachuja. Vile na vuma na sijaguza gadumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me. Yo shindaga TikTok alisare IG. Wazing uptown downtown udai mi. Washika na ma big tune hini ya motive sikosi. Mabrama na kilaita kwa pori. Kukiwasha na kumedi nkiwa lonely. Boss man najua mabigi sioki. Walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi msupa na mchizisha na makwiki. Kutoka ruki nishageuka MVP. Iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni guizi mitaa wauniita hadi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Kani cheap talk sina gaida. Tubonge ganji ndo inadai na inafaa. Cologne flani utainusa from afar. Kladi za wadhi zimetoka Vietnam. Make a toast cause we finally made it. Maziwa mingi kama ngombe za gredi. Magialde munipa hedi na jegi. Batu sinyonye sana si utafanya ni dedi. Mini koda goa polisi magizani. Islando wadi ndani na machaji. Weekend inayo tunimaliza na makali. So mandengware na rauka na kihangi. But I be fresh to death. Fika bae buda kauna die connects. Mini MC na badongo mawevi. What you see is what you get. This is day dream. Hizi mitaa wauniita hadi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Kauko janta kila siku. Weni bazenga. Weuna kula gaza kwako. Weni bazenga. Kani luku piga safi. Weni bazenga. Weni bazenga. Weni bazenga. Day one sujai watu. Weni bazenga. Na wasoro unachorea. Weni bazenga. Kupige sabu mezoea. Weni bazenga. Weni bazenga. Weni bazenga. Hizi mitaa wauniita hadi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on.